Yes. Correct nangempela. Bashana general mix a shova lapho enombolweni.
Correct nangempela.